If I don't music.
Okay, oh ho!
Mwana hela sio kazi kazi kulishikilia shika shika nione mama shika shika nione dada shika shika nione mama shika shika nione dada shika shika nione tena alo we alo tena alo we alo tena we take it over unyayo wa samaki unyayo wa kambare mazombe yameingia town boya boya unakimbia we come over na kubaliana na wewe mtu wa kazi habari ndio hiyo mshaka mshaka mama 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 na kubali wanangu watoto wakawe afredi jembe mstari mepati kivyera asho na kubali kamanda wangu 34 kikosi rugalo mshaka mshaka baria mama twende tena madada temeke we mwanangu unajua madada wakinu we baria unajua madada tandari we mwanangu najiita china na kumbe anajichubua mama na kumbe anajichubua kumbe amina